Kuja na kondoka mambo na ingiria na kati. Sasa let me do this shit pro party. Kuja sugu moto chini moto ki kati. Kanibali nataka biti ramika kati. No why ananitaga mtumbaya eh? Because I'm a killer we chaga ufala. Then I check your black parts in a bad mbaya. And when I get mad, I change color. Sikufungi ubavu, chase akili mali. Misi chesewi, wewe pumbavu, serikali. Endesha gari, endesha ndege, endesha mali. Hilo sije kuniendesha mimi tafadhali. Cheza kid once, wana yokas. Kujificha sura nyuma mambo yako was. Shika, shika mtutu kaka. Yambazi ya makari ya kibao kama mkunanas.
Hayafunga kazi, hayafunga kazi.
I have funga kazi.
Bolingo mutu na ngaya alhamdulillahi. Kuna kucha tuko high na tunawatua ni shy. Na nyonge ya tai baba jeni bye bye. Gangari ngangari mzu kwa kimasai. Hapa no chips mayai. Mwanza mwanza dongo na samaki funga kazi. Kama demo ni demo mwenye shepu mwenye sura ya kufunga kazi.
Haya funga kazi. Haya funga kazi. Haya funga kazi. Haya funga kazi na wamechaji.
Funga kazi, funga kazi, now I'm in charge.